Sisi kama serikali, Social Health Authority, bima ya kitaifa, tumefunga mahospitali 12 tangu tarehe 30. And these are hospitals, mainly private and public, that the system and the SHA forensic auditors have flagged them as facilities that are involved in serious fraud. Hizi kaunti tano, system yetu imetambua ya kwamba hizi kaunti tano, wale wafanyibiashara hasa mahospitali ya kibinafsi ndio wanahusika sana kwa wizi ya pesa ya SHA vile walikuwa katika NHIF. Hizi kaunti tano ni Homa Bay, Bungoma, Mandera, Wajia and Kisii.